mandugu dizi ibit no mze Nairobi
bongala
house bongo
nasikia sauti yangu fiti manze
DJ's ping
Mekunoki zaidi kunishinde Ukinita kila siku naitika Ulokumkapa nilikuona mara kwanza Nilikuwa 5 years hapa kejani na brother Likuchukua nikakungiza kwa tep Nikakusikizia nikasema hey, We ni noma neza kana wewe Ebu songa neza cheza na wewe Game yoyote utafikiria Ukikatika mina kunganishia Umepona sayi jisikizie Mashindi kisonge buni Zuni kwa nini dawa yako na kushikilia na shilingi Nona mbuzi kuizi unambamba Na nuga mpya tinaitwa lingala Kwa club na kusukuma utoki Nisapumi usiku bado utoki Twende mtani tutulie Stima ndio hiyo ni kuandalie Umenona saidi skizie Mashini kisonge buni
Kila wakati mimi nakupenda sana Nikikuangalia pia nasikia kulia unasema.
Ni amini nikikwambia I love you. Amini nikikwambia I love you je t'aime. Uko na vitu mimi nazipenda sana. Nikikuangalia baby nasikia kulia. Tabia yako kweli ni ya nivutia. Na ile lipstick ulipata kwa shati yangu miss jui ilitoka wapi. Nadhani maadui wangu walinisetti. Mapenzi yetu yaishe kweli.
Maisha ya upeke, jamani ni sitaki. Nimeamua kuwacha, maisha ya ubachela. Niko katika, hali ya kutafuta, msichana mmoja.
Wanna nigeukia nikiaswa juu chini ili nifuke.
mwanasiasa aliniomba kura akiniahidi yote tatimiza. Baada ya miaka tano anarudi na kitambi bila kutimiza. Ninampa staka jirani yangu nilimwamini kufa na kupona. Nikitoka kwangu na yeye anaingia kuzani na bibi yangu nikihaso juu chini ili nikuke boda. Ninapomwamini kila binadamu mwishowe ananigeukia. Dunia nidhamishe ama uniweke niishi peke yangu. Kwani ninapomwamini kila binadamu mwishowe ananigeukia.
zangu Zanzibari na fika Dar es Salaam kila kona nasikia siamini kwani nani huyu kijana
T.I.D.
kumbe wewe
wapi wewe
hello hello
Sababu mdomo 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 wako mami nisiongee na watu ya
Ona wasichana peke
Lata ni madada zangu ya
Ona mabuso tele
Uma
ya sipumu ya kiga Hata utuma inasitisha niweke wazi Minaona wenzangu hugupi maradhi
Mama mama hao wengine wadhamu
tafuta mchumba.
Mama, nampenda mtoto wako, naomba nikubalie nijipange naye. Mama, nampenda mtoto wako, naomba nikubalie nijipange naye.
Jamani, unasema wataka mwenye suti awe na kusakanya, hajiwezi mwenyewe, nitafanya chochote.
Wesema tu,
nitakwenda kokote.
Wesema tu,
nitakupa chochote.
Wesema tu,
mama, nampenda mtoto wako, naomba nikubalie nijipange.
Gentlemen, it's time to party with DJ Spin Wizard.
That you came my way, I'm loving every minute we spend, babe. You're the reason to everything that I am today. I love the way you come around and touch me. The feeling that you give me drive me crazy. I love the way you look and call me baby. Girl, you mash up my world. I love the way you come around and touch me. The feeling that you give me drive me crazy. I love the way you look and call me baby. Girl, you mash up my
world. You're my queen. I'll never, ever, ever, never let you go. Go, go. You're my queen. I'll never, ever, ever, never let you go. Go, go, yeah.
I'll never leave your side. Baby, you know you're my world. You're everything I need. Yeah. You make my days bright. Brighter than the sun and the moon. You're all that I live for. You make my heart jump. You're the reason why it pumps. Girl, I come from. You're the one that I want. I can't go a day without my babe.
You're my
pasa kukumilia. Oh, iyo mambo ya dunia iko siku atatulia. Peni wangu kumilia. Oh,
shining bright, Anyone
hour later, nitakwambia jinsi mnavyonikera. Kifanya siwezi kusema nasikitika, si mara ya kwanza au mwenzangu umeshaamua. Wasema chai na chumvi, chakula hiki kinasisimizi, ni bora uwe mkweli. No, ni bado nadai, sidhani sifai, na wako wengi wataofurahi kujua siko na wewe. Single, single, single girl.
Nitarejea mama, nitakuletea siro kusemea, maradhi utajiletea, utapotea. Usiwaze sana, najua roho inauma dunia. Kaza moyo, rasta nyama tatekea. Vingapa shasema tugombani, tunashangaa, tunabagi kuona tu hawa wawapi, hawa hawa wawapi, hawa wanakapa waga, wanakaka nyago. Basi takuletea, fanya kulizomea, kama nitajitetea, nitakuletea kanyama, fanya kupotezea, kadekika tuntakushtuo.
You know I'm crazy over you.
Baby, cool down, my lady. Be my baby, cool down, oh. on the best. With a melissa big shot, let me shake you on your heart.
Kula pendeza sana sana. Kula nyumiza sana sana. Kula pendeza sana sana. Kula nyumiza sana sana.
J's Pin Wizard, Pin Wizard.